Tule mekwera bila mangu timukamata tule kulira Ntiera manyi galina bwaje yaitana go Tule mekwera bila mangu tibyetulira biwulira Nobulumi bwaitamu amala kupima obusobola Tulwazanga twemulugunya twefulira ddala bategeera embeera okusinga oyo yagissa mu nkola Tufiirwanga twekubagiza twefulira ddala balumiddwa okusinga oyo taata tulaba mu bulumi Nga naye tulina kusaba Nti kye tukoze ko tukoze naye tegwasembayo Okusalawo kw'Omukama tewaliyo akuddamu Tujanjabye tufubye naye tegwasembayo Obusawo bw'Omukama tewaliyo abuvuganya Tuleme kwerabira mangu Ntiomulabe ya mulabisa maso
Amulaba na maso ye
Ntiera mulaba waimilide Nga kukubwa busale Tuleme kwerabira mangu Ntiyabu imiliranga mu maso Nga gwoli elioli ya butala Antio somoso kufano kuzira Tulwazanga twemulugunya twefulira ddala bategeera embeera okusinga oyo yagissa mu nkola
okusinga ye
tukabanga twekubagiza twefulira ddala balumiddwa okusinga oyo Yesu atulaba mu bulumi nga naye tulina kusaba Tukoze ko tukoze naye tekwasembayo Okusalawo kw'Omukama tewaliyo akuddamu
Yesu
Tujanjabye tufubye naye tekwasembayo Obusawo kw'Omukama tewaliyo abuvuganya Che tukoze ko tukoze naye tekwasembayo Okusalawo kw'Omukama tewaliyo akuddamu Tujanjabye tufubye naye tekwasembayo
Yegwe na ntame
kw'Omukama
Yegwe
Tukoze ko tukoze naye tekwasembayo
Tata wange
Okusalawo kw'Omukama tewaliyo akuddamu Feno tujanjabye tufubye naye tekwasembayo Okusalawo kw'Omukama tewaliyo abuvuganya